na 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 gari bovu nimefika gereji tengeneze dashibodi imeshuka geji fanya ipande niende wapi tena moyo umepata pumziko siku tukia chana jua yatafata maziko wako sobubu tu nasisiki kwa upendo wako menivuruga chizi nisipo kuona nakosa usingizi nakiri kwako na enjoy mapenzi. I've never seen such kind of love, baby you the one that I have. I don't know how I can lose you my love, my love.
You're the one for me, I'm the one for you. Sema nini unataka nikupelekeze nje kwa miguu. Mwezi ni nilizamia uliwaacha ukanifuata mimi. Vitanzi wananing'inia kukupata wala hukuwa mimi. I've never seen such kind of love, baby you're the one that I have. I don't know how I can lose my love.
Thank you.